X din gurue, gurue, X din gurue, gurue. Aridanganya eti mie ananipenda, kweli X din gurue. Nikampa moyo wangu kausoge kwenye blender, aki X din gurue. Vituko kila siku aki nimesalenda, gurue. Guys sige uki nyuma, kwenda mwana kwenda, gurue. Alijiona na body, malagali aliwezi lipa kodi. Akajiona sagodi, kumbe hata peponi yewezi ngia. X ni gurue, gurue. X ni gurue, gurue. X ni gurue, gurue. X ni gurue, gurue. Nika struggle kampea iPhone. Ye macho matatu iPhone. Kumbe nimepea na nguruwe. Tangu ni achana na ex wangu, kwangu kila siku ni sherehe. Yani Monday to Monday, everyday kwangu hainaga Sunday. Alijiona na body, malagali aliwezi lipa kodi. Akajiona sagodi, kumbe hata peponi yewezi ngia.
Ex ni nguruwe, gurue. Ex ni gurue, gurue. Ex ni gurue, gurue. Ex ni gurue, gurue.
Fukuza mapepo, aise fukuza mapepo.
Amishile kwa gurue.
Fukuza mapepo, aise fukuza mapepo.
Amishile kwa gurue.
X ni gurue, gurue. X ni gurue, gurue.
X ni gurue, gurue. X ni gurue, gurue.